Oho! Waite baria. Hapa sauti ya Captain Shiro Mwamba Mwamba ge uchuma nondo stili waya. Inakubaliana na wewe she. Weka baria. Oi baba. Chapa baria. Weka tena walete. Walete. Umo umo. Walekeze wenzako. Oi baba. Tommy Jones ni noma.
Weka tena.
Wakarisha vikao. Shiro Mwamba ni noma. Mama tena walekeze. Oi baba. We wana kuwabalishe.
Umo umo.
Mama tena walekeze.
Chapa baria.
We wana kuwabalishe. Wambie waje
mama
siogope waje tena wambie waje yule
siogope waje tena
wambie waje yule
siogope waje tena
ipata kijanja
mama
wetoroka waje wasiogope galama na lobi chonzo za galamia kama pesa zipo
mama
mtoto azuri wa
hii baba
we mitungi ipo
tena
Shiro Mwamba ni
hapa game
ije itito yupo
kwenye
singeli atawakilisha wambie waje
tena
siogope waje
maji
wambie waje
waje
siogope waje
waje
wambie waje
waje
siogope waje
waje
weka baria ndo kwanza linaanza ili patila kijanja hujachelewa twende
mwanangu
jipigilie kuhusu njia
jangala
miamie patila leo mwanangu la kijanja na wanaote tunakutana kiwanja weka baria nataka nitoke na wewe nataka nikaspendi na wewe nataka nitoke na wewe ukipatila lobi na wewe
basi
tena kajiandae mama
tena
kajiandae tena kajiandae
twende game
kajiandae tena
baba
kajiandae
mama tena
kajiandae tena kajiandae mama
mama
kajiandae twende dada weka baria jamani hello wewe habari toyo hapa sauti ya Captain Shiro Mwamba nakubaliana nayo meneja wazo msalimie wewe wangu alimwangaza habari toyo unaambiwaje na hiki ni kigenge cha 360 habari toyo chapa baria Kanambia mwenyewe
tia
mkono papa
weka
nambia mwenyewe
tia
mkono papa
mama
kanambia mwenyewe
tia
mkono papa utakachokuta
wewe
na size yako
oi mama
utakachokuta wewe baba size yako
mwamba game
utakachokuta na
mwamba
size yako
weka tena
utakachokuta na
mwamba
size yako
weka
tena hapo hapo patai hapo titoe mama hapo hapo patam hapo titoe dada hapo hapo patam hapo titoe mama hapo hapo patam hapo titoe walete gomijosi walete wapembeni walete
mama mama
walete waje kati walete jamani
oi baba
weka baria kaka eh uje tufinde sibimba sibimba twani sibimba ni makonde tena wana kunisikera
twende
tena kibao kata
kata
mama kata
kata
kibao kata dada
mama
kata kata
kata
kibao kata kata
dada
kata 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 tena
kibao
kata mama
mama
kata kata
kata
tena kibao kata
dada
kata 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 tena
kibao
kata mama
mama
kata kata dada tena wetu mwatafuta na leo tumwapata
baigogo
baigogo
weka tena
baigogo baigogo
wewe dada
baigogo
weka tena
baigogo
baba
sasa tikisa wezere twende
basi tena moja moja
dada
moja moja
wechezesha
moja moja
dada
moja moja
wetikisa
moja moja
dada
moja moja
mimi nataka moja moja
moja moja
wetikisa moja moja
moja moja
wechezesha moja moja
moja moja
basi weka moja moja jamani
na
nikosha wewe wambie waje siogope waje wambie waje siogope waje wambie waje
siogope waje RJ the DJ all day.